Our text, i text lethu silthola encwadini yesibili yeKronika. Isahluko sangamashumi amathathu. Ivesi kusukela 31.
Our word for this morning is from 2 Chronicles chapter 32 and verse 31.
UHezekiya waphumelela emsebenzini yakhe yonke. Kanjalo namaqondana nezithunywa zezikhulu zaseBhabhele ezazithumela kuye ukubuza nezibonakaliso ngezibonakaliso esenziwa ezweni uNkulunkulu wamshiya ukumvivinya nje ukuba azi konke okusenhlizweni yakhe.
Hezekiah succeeded in everything he undertook, but when envoys were sent by the rulers of Babylon to ask him about the miraculous sign that had occurred in the land, God left him to test him and to know everything that was in his heart.
Shall we pray? Asithandaze futhi. Siyacela uNkulunkulu wethu ngegama likaJesu Baba osezulwini ukuba ukhulume nathi ngezwi lakho elingcwele.
Our Heavenly Father, we ask you in the name of our Lord Jesus Christ that you would speak to us from your word.
Uthinte izinhliziyo zethu.
Touch our hearts.
Kungabikho ozophuma engathintekanga.
That no one may leave this place being untouched.
Sebenza ngomangaliso ngaphezu kokucela nokucabanga kwethu, Nkosi.
Work, Lord, far above what we can ask or pray for.
Amen.
Amen.
Manje lapha sifunda ngoHezekiya.
Here we read about Hezekiah.
Waqala kahle kodwa wagcina kabi.
Who started well but ended badly.
Kodwa uNkulunkulu wasebenza. Uma isebenza wathi ngikwenza lokhu ngoba ngifuna ukuba ngibone kusenhlizweni yakho.
God was at work and God did something and he said, by this which I'm doing, I want to see what is in the heart of Hezekiah.
Ikhulu nenkosi yaseBhabhele yathuma abantu bayo ukuba baya kuHezekiya.
The rulers of Babylon sent their envoys to Hezekiah.
Ukuba bazibonele bazizwele ukuthi uNkulunkulu wenzeni phakathi kwabo.
They wanted to come and see for themselves and hear for themselves what God was busy doing there in the land.
Kodwa lapho befikile uNkulunkulu wamshiya.
But when they came, God left Hezekiah.
Ukuba azi konke okusenhlizweni yakhe.
For he wanted to know everything that was in his heart.
Indaba kaHezekiah ibhalwe kathathu eBhayibhelini.
Now, the history of Hezekiah is recorded in three places in the Bible.
Kanye kule ncwadi yesibili yamaKronika isahluko 29 verse 32.
It's recorded here in the second book of Chronicles.
Naku Isaiah 38.
And also in Isaiah chapter 38.
UNkulunkulu wavivinya uHezekiah kathathu ukuba
God tested Hezekiah. It's recorded 3 times, and God wanted to know what is in Hezekiah's heart.
Into yokuqala, uNkulunkulu wamvivinya ngokugcineka kwakhe, ukulondeka kwakhe.
And God tested him 3 times. Firstly, by his being kept.
Inkosi yase-Asiriya wathuma incwadi kuHezekiah.
The king, Sennacherib, he threatened Hezekiah and he sent him a letter to threaten him.
Wathi uNkulunkulu uzohluleka ukuba akusindise esandleni sami.
The king of Assyria, and he said, God will not be able to spare you from my hand. And he said, God will not be able to rescue you. And he besieged Jerusalem.
UHezekiah waya kuIsaya umprofeti kaNkulunkulu. Wathi nazi izitha zingizungezile. Inkosi yase-Asiriya ikhuluma lento kimi.
And now, instead of Hezekiah just giving up and surrendering, he instead went to the prophet Isaiah and he said, here are my enemies. They're attacking me. They've surrounded me. What can I do?
UNkulunkulu wathuma ingelosi. Wathi hamba ubulale onke amasosha akuzungezile aqhamuka e-Asiriya. Ubabulale kwafa amasosha 185,000.
But God sent his angel, his messenger, and he said, go and destroy the army of Assyria. And 185,000 soldiers were killed.
Wanqoba uHezekiah esizwa uIsaya, uNkulunkulu esebenza emphumelelisa.
And because the king had gone to Isaiah and cried to God for help, God intervened, God was merciful, and God rescued him.
Ipointi lesibili, ukuvivinywa kwakhe kwesibili, kwaba ukugula kwakhe.
His second test was that of his illness.
Lapho esebona uNkulunkulu emnqobela izitha zasa Asiriya, uHezekiah wangenwa ukugula.
After he had witnessed God's miraculous intervention and saving him and rescuing him from his enemies from Assyria, he became ill.
UNkulunkulu wamthuma uIsaya wathi yana kuHezekiah inkosi umtshele ukuthi lokhu kugula kuzomyisa kufeni.
And God sent the prophet Isaiah to him to announce to him and said to say to him that this illness is unto death.
UHezekiah lapho kuzwa lokho wakhala izinyembezi waqhunyelwa inhliziyo.
When Hezekiah heard that, he cried, he wept tears.
Wanqusa
and pleaded with God.
UNkulunkulu wabona izinyembezi zakhe.
And God saw his tears.
Wezwa umthandazo wakhe.
God heard his prayer.
Wathi ngekufe ngisazokunika iminyaka eyishumi nesihlanu ozophila ngazo emhlabeni.
And then God said, you will no longer die. I will give you another 15 years to live. That was his second test. And now the third and last test. And I want us to especially look at this third test of Hezekiah.
Kwaba ukuvivinya kwempumelelo yakhe uHezekiah owabona isimanga sikaNkulunkulu enqoba ibutho lasa Assyria.
And this third test was the test of Hezekiah's success, of being successful and being able to witness God's victory and destroying his enemies.
Wahlangana nokugula, wagulela ukufa.
He was ill unto death before that.
Kodwa uNkulunkulu wamnika iminyaka futhi.
But God gave him years after that to live.
Ube inkosi ephumelele. Wayenengcebo enkulu futhi.
He was a successful king and was very wealthy. He had great riches and honor.
Ithunywa zaseBhabheli zafika kuHezekiah ukuba babone izinto enkulu uNkulunkulu azenzele uIsrayeli.
And so these Babylonian envoys came to Hezekiah to visit him and to witness for themselves all the wonderful things that God did for Israel.
Manje nginombuzo ukuthi kungani uba uHezekiah ashiwe uNkulunkulu uNkulunkulu athi ngizokushiya manje.
Now I have this question. Why did God leave Hezekiah at that time? During that moment, why did he say, I will leave him?
Ziyathola lokho encwadini yeChronica yesibili ivesi lika 32.
And we find that in 2 Chronicles in verse 32.
Kepha uHezekiah akabuyiselanga okuhle.
But Hezekiah did not return the good things that God did for him.
Ngokuba inhliziyo yakhe yayikhukhumele.
For his heart was proud.
Inhliziyo yakhe yangenwa ukuziqhenya.
There was pride that had entered into his heart.
Uma imicabango yethu igcwele izinto zomhlaba neintokozo nengcebo yomhlaba sikumise phambi kwakho uNkulunkulu.
That we find in chapter 32 verse 25. But Hezekiah's heart was proud and he did not respond to the kindness shown him. So that is when we take that which is these blessings, all the things of the world, and we place it before God.
And above God. Ngaphezu kukaNkulunkulu.
We place it above God.
UNkulunkulu ashiyeke athi sengishiyela kuwe indaba.
And then God forsakes that person and says, well, I leave it now over to him.
Uma isikhathi sethu siyisebenzisa thina ngokuthanda kwethu.
If we use our time as we want to use it,
sizohlupheka.
According to the way that we want to, we will suffer.
UNkulunkulu umsulwa kakhulu.
God is pure.
He's too pure.
God is too holy.
ukuba ahlangane nenhliziyo enjalo.
To meet and to have fellowship with such a heart.
Ukuvakashelwa amanxusa kaHezekiah beku ukuvivinywa ngokubonga kukaHezekiah nokuyinikela kwakhe kuNkulunkulu obemenzela zonke lezi zimanga.
Now, the visit of these Babylonian ambassadors to Hezekiah was to test him, how he would respond and how he would thank God for all these wonderful things that God had done for him and all God's grace in his life.
Zonke izimanga uNkulunkulu azenzele uIsrayeli.
All the miracles that God had performed for Israel.
UHezekiah akasebenzisanga kahle lelo thuba.
But Hezekiah didn't use that opportunity aright.
Ukuba afakaze ngamandla kaNkulunkulu.
To testify to the power of God.
Nomusa kaNkulunkulu.
And of the grace of God.
Nesihle sikaNkulunkulu.
And the mercy of God.
Ubezoletha udumo olukhulu.
He would have brought great honor to God's name.
Kodwa wakhukumala, wayiqhenya, wayiphakamisa, wazidumisa yena, eziveza yena.
But instead,
phezu kwenkosi yakwa-Israyeli.
But instead, Hezekiah took the honor upon himself. He became uplifted, and he became haughty and puffed up, and he put his honor before that of God.
Isihlabelelo sithi, ngihlole uNkulunkulu wazi inhliziyo yami.
Now in Psalms it says, test me and know my heart, O Lord.
Umvivinye uqonde imicabango yakho uyami nokuzindla kwami.
And know my anxious thoughts.
Bese ubuke ukuthi khona yini indlela engasile enhlizweni yami.
And see, O Lord, if there is any offensive way in me.
Ungiholele endleleni yaphakade.
And lead me in the way everlasting.
UNkulunkulu bezoveza inhliziyo yakhe nobuhle bakhe. Ubezonqoba ukuvivinywa kwakhe.
Would have been victorious in his testing, and God would have put forth how pure and true his heart is.
Uma wamkhazimulisa, wamdumisa uNkulunkulu phambi kwezizwe zonke zomhlaba. Amvezele ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi unamandla futhi akekho omunye.
If you would uplift God's name before all the nations and demonstrate to them that God is alive and that God is powerful.
Kodwa uNkulunkulu uma ebona ukuyiqhenya kwakhe wamshiya. Uma ebona ukuthi kwangathi uzenza bemkhulu phambi kwamanxusa seBhabheli. UNkulunkulu wathi, all right, ngiyakushiya manje.
But when God saw his pride and haughtiness and saw how he uplifted himself and took the honor upon himself in front of these envoys, God said, all right, I leave you now.
UNkulunkulu uyasivivinya nathi. Asihlole. Ukuze kuvele okusezinhlizweni zethu.
God tests us as well, that it may become known what is in our hearts.
Empeleni ukuba sivivinywe silingwe.
Now that we are tested,
uNkulunkulu uyasihlola, uyasivivinya ukuba kuqwengisiswe, kuqiniswe ukukholwa kwethu.
When God tests us and He tries us, it is for the purpose that we may be purified and that our faith may be strengthened.
Abanye uma bevivinywa baphela amandla.
When some are tested and tried, they lose all strength.
Bathi nakho sekufikile futhi.
They say, oh, here it is again.
Kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi uma kuqhamuka uSathane uvume isono bese sibuye futhi uyakuvivinya uNkulunkulu uyakufundisa ukuba ukhule kulokhu kulingwa kwakho.
But when you've confessed that sin and then you are tempted again to sin, by that God wants to strengthen you in your faith, that you may learn to resist it.
You don't understand. Awuqondi. Uma wavuma isono bese sibuye futhi uNkulunkulu uqonde ukuthi akuqinise, aqinise nokukholwa kwakho, akungcwelise ngalokhu kuvivinywa.
You don't understand that when you've confessed that sin, you've repented from it, and then it comes back again, that by that, God is purifying you. God wants to strengthen you in your faith.
Abanye baze bayeka ke bethakusizi. Noma sivume izono, ziyabuya futhi. Manje akusasizi, sesiyayeka. Awena, siula. Awuqonde ukuthi uNkulunkulu uqonde ukuthi akusize aqinise ngalokho.
Now some, after they've repented from that sin, if it comes back again and it troubles them and they are tempted, then they say, well, what does it help to turn from your sin? And they just give up. Oh, foolish man, don't you realize that God wants to strengthen you?
Uma sibuye isono kubuye kulingwa. Mbongo uNkulunkulu, watu suyangifundisa ke uNkulunkulu, usuyangiqinisa ke ukuthi uma uqhamuka uSathane, ngimkhahlele, ngimnqobe, ngimshaye ekhanda ngevesi.
But when that sin comes back again and you are tempted again, thank God and say, thank you, Lord, you are teaching me how to kick the devil and how to overcome him, and how to overcome him even with a verse from your word.
Ziningi izindlela uNkulunkulu ezama ukuba asivivinye, asihlole.
There are many ways that God uses to test and to try us.
Futhi izizathu ziningi.
And also for many reasons.
Ake ngithinte okunye okumbalwa nje.
Let me just mention some of them.
uNkulunkulu angadedela uSathane asihlasele nesono ukuba aqinise ukukholwa kwethu.
The Lord may allow Satan to attack us with a certain sin that he may strengthen our faith.
uNkulunkulu angasiza ngezindlela eziningi. Noma kuqhahlangana nokuvivinywa ukuba sinqobe lokhu okusivivinyayo ngokholwa.
And God can also help us in various ways, that when that test comes our way or that temptation, that we can be victorious.
UNkulunkulu wathi kuMose, "Bheka ngizothuma imvula nesinkwa esivela ezulwini."
God said to Moses, "I will send you manna from heaven."
UNkulunkulu wakwenza usuku nosuku.
And God did that on a daily basis.
Kuthiwa uNkulunkulu wakwenza lokho kuze abavivinye.
And the Bible says God did it in order to test them.
Ukuthi bazohamba yini ngeziyalo zakhe. Bayigcine lokhu abatshele kona.
Whether they would walk according to the precepts and commandments of God.
Kanti futhi ukuvivinywa nokulingwa kuyaqhamuka kithina ukuba kusithobise.
And then testing and trying comes our way as well in order to humble us.
Ukuba sizithobe singaziqhenyi.
That we may bow and humble ourselves and not uplift ourselves.
Singabi nemicabango emibi. Simhlubuke uNkulunkulu. Siqhenye, sikhukhumeze.
And not have evil, wicked thoughts by which we forsake God in uplifting ourselves and puffing ourselves up.
Ngokuvivinywa nokulingwa uSathane. UNkulunkulu uma isibusisa, uSathane uzosihlasela kakhulu.
And when we are blessed, that is when Satan will come and attack us more viciously than ever before.
Kodwa lokho akufanele ukuba kusiqeda amandla. Kodwa kufanele ukuthi kusinike amandla.
That ought not to finish off our strength, but ought to give us strength.
Lokho kuyasithobisa ukuba singakhukhumali siqhenye.
It humbles us, lest we should be proud.
UPaul encwadini yesibili yabaseKronika, ivesi isahluko 12:7, wathi ngalokho uNkulunkulu wakwenza ukuba ngingasiphakamisi.
And Paul also writes about it in 2 Corinthians 12, verse 7, and he says, "This happened to me lest I should uplift myself or be proud."
Ngenxa yobukhulu bezambulo.
To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations.
UNkulunkulu wafaka iva enyameni yakhe.
God gave him a thorn in his flesh.
Ngesigiliki akusiloni iva kuphela, kodwa iplangwe ukhuni olucijile phambili hlaba umuntu ngakho.
And in the Greek language, it's not just a thorn, but it's like a sharpened pole by which you are tormented.
Yaf uSathane wamgwaza ngayo ethumingelozi yakhe uSathane.
And Satan would send his angel and he would torment Paul in that manner.
Ukuba ingimukule ukuba ngingasiphakamisi kakhulu.
And this was to torment me lest I should become conceited.
ngenxa yebusiso ayinazo nezambulo uNkulunkulu amnike zona wabona uNkulunkulu angayiqhenya manje ngalokhu akwenzayo ngaye wayesemfakiva lomkhonto ohlabayo enyameni yakhe.
Because all the great revelations that God had given Paul, all the great blessings with which he had blessed him, God saw that he was in danger to become conceited because of that, and he gave him this spear in his flesh by which he tormented him.
USathane wafika wamukula ukuba uNkulunkulu athi angasiphakamisi.
And a messenger of Satan came and he tormented him and he slapped him lest he should become conceited.
Kusho ukuthi noma ulingwa uqonde ukuthi uNkulunkulu uyangisiza uyangiqinisa ekukholweni.
So when you are tested and tried, understand that God has in mind to strengthen you.
Kanti futhi uNkulunkulu angavuma futhi angasilinga ukuba asikhulule ezintweni zomhlaba nezinto zasezweni.
God can even test us in this manner, that he delivers us over to the things of this world.
Ngoba ngokuthola izinto kungenzeka ukuba sakhe kulokho.
In this manner that we receive many material things to test us and to see whether we are going to build our hope upon those things.
Kanti uNkulunkulu uma esebenza, esibusisa, esambulela izinto, uqonda ukuthi asize ngalokho, siqine.
But God's intention by that is when he gives us and he blesses us with these things is to strengthen us.
Ungazithembi wena ngoba uNkulunkulu ekwenzela lokho ekuvezela lokho cha kuyeke lokho kuzokulimaza.
Don't trust in yourself and be confident now, self-confident, because God gave you these things or God blessed you with these things. No, not in the least.
UJohane usitshela ngaphambi kokuthi asuthise izinkulungwane ezihlanu ngezinkwa.
John tells us that before the Lord satisfied all these multitudes with those few loaves and fish,
waphakamisa amehlo akhe.
Jesus lifted up his eyes.
Wabona isixuku esikhulu. Izinkulungwane ezihlanu ziza kuye.
And he saw all these multitudes coming to him.
UJesu wathi kuPhilip, Philip, uzotholaphi isinkwa ukuba sisuthise bonke laba bantu na?
And God spoke to Philip and said, Philip, where will we find bread to feed all these thousands?
Ukuza kusho lokho kuPhilip, wakusho ngoba uNkulunkulu bemvivinya.
And when Jesus asked Philip that, he did it because he was testing Philip.
Ngoba uJesu bazi ukuthi uzobasuthisa kanjani laba bayizinkulungwane ezihlanu.
For he already knew, the Lord Jesus, how he was going to feed these multitudes.
Nokuthi uzokwenzani ukuze abasuthise.
And he knew how he was going to do it.
Manje ke ukuze sivivinywe silingwe kukenxa yethemba lethu lasezulwini laphakade.
We are tested and tried because of this eternal hope which is within us.
Uma ukuvivinywa kwethu kulukhuni kube ngathi kuthatha isikhathi esikhulu. Silangazelela lokho kwakushiwo uPaul.
And when our testing endures a long time, then we have this desire in us which Paul expressed.
Uthu Paul, ngiyazi ukuthi lokhu kuhlupheka kwalesi sikhathi akusikho into yasemhlabeni kuphela ngingakuqhathanisa nenkazimulo ezobonakaliswa kithina esikhathini esizayo.
He said, this short period of suffering cannot be compared with the inexpressible and surpassing greatness and glory of heaven that we are going to experience.
Kusho ukuthi uma ulinga wehlelwa izinto, ukhohlwa ukuthi kwenzenjani, woqonda ukuthi uNkulunkulu ukulungiselela ithemba laphakade laphezulu.
So when you experience the suffering and endure it for a short time, then fix your eyes on that glory, that which God has prepared for you for the future.
Okunye futhi ukuba sivivinye asilinge ngesizathu ukuthi ikuphi esikuphilelayo nesikuthandayo.
Another reason why God tests and tries us is because He wants to see what it is that we are living for.
And what we love. Esikuthandayo.
And what we love.
U-Abraham wavuma ukuthi anikele ngendodana yakhe u-Isaka. Lokho bekungavivinyi kuphela ukukholwa kwakhe, kodwa kwaveza nothando lwakhe analo kuNkulunkulu.
When Abraham was tested to sacrifice his only son whom he loved, it wasn't only to test his faith, but it was also to see whether he loved God more than anything else and more than his son.
Akukho lutho, abekho nabantu okufanele ukuthi sibathande, sibakhonze ngaphezu kwakhe uNkulunkulu.
There should be nothing and there should be no one in our lives whom we love more than God.
uNkulunkulu wathi Israeli, ikuphi uNkulunkulu akufunayo kuwe?
God said, O Israel, what is it that the Lord requires of you?
Ukuba umesabe uNkulunkulu.
But that you fear God.
Uhambe ezindleleni zakhe.
That you walk in His ways.
Umthande.
And love Him.
Umkhonze.
And serve Him.
Ngenhliziyo yakho yonke.
With all your heart.
Deuteronomy 10, verse 12.
We find that in Deuteronomy chapter 10, verse 12.
Ukuvivinywa nokuhlolisiswa kwethu kusifundisa ukuba sibone uNkulunkulu, simbonge ngeyibusiso zakhe.
And the reason why God tests and tries us is in order that we may thank Him for His blessings.
Simbonge uNkulunkulu ngaphezu kwezinto zomhlaba.
That we thank and serve God more than the things of this world.
Imicabango yethu isitshela ukuthi mbonge uNkulunkulu umdumise.
That our thoughts and intents may be to thank and to praise God.
Ngokuhlolisisa, ngokuvivinywa, ukukholwa, kusivezele ukuthi simbonge uNkulunkulu ngezibusiso zakhe zokomoya. Asibusise ngazo ngendlela ecicimayo.
The testing and trying of our faith is in order that we should thank God for his abundant, overflowing spiritual blessings.
Kakhulu ngezwi lakhe, including his word, nokusinakekela kwakhe,
and his taking care of us, providing for us.
Nezinto asigcine ngazo amandla nensindiso yakhe.
And thanking him for his keeping power and his salvation.
UNkulunkulu usebenza ngokusivivinya ukuba sithola amandla amasha ukuba uNkulunkulu akwazi ukusebenza ngathi.
And God tests us and tries us that we may gain new strength from that God may work through us.
Ikhona indoda kaNkulunkulu, Thomas Mentoni, wathi uma izinto zithule zihambe kahle sihleli kahle ingqondo yethu sincika kuyona unokukholwa.
And Thomas Manton said, if everything is smooth and plain sailing, then we rely on that instead of on our faith.
Amandla nenani lesosha eliqotho awulazi awuboni ngesikhathi kuthule kumnandi nje.
The caliber of a soldier and its true, the value of that soldier and his courage, that doesn't get revealed when everything is easy and in time of peace.
That's right. The worth of a soldier is never known in times of peace. Encwadini yesibili, isahluko seshumi nambili, verse 10, incwadi yesibili, abaseKorinte 12, verse 10, sithi, sitshelwa uPaul, mina nginelisiwe noma ngibuthaka emzimbeni, noma ngithukwa, noma ngihlushwa, noma ngizingela, noma ngihlangana nobulukhuni. Ngoba uma ngibuthaka kulezi zinto, nginamandla amakhulu enkosini.
Paul says in 2 Corinthians 12, verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I'm weak, then I'm strong.
Then I'm strong. Uma ngivivinywa, ngilingwa, kuyangiqinisa ukuba nqobe lezo zinto.
When I'm tested and tried, that is when I'm strong, when I overcome in those situations.
Kokugcina ke kulokho, uNkulunkulu usebenzisa ukusivivinya ukuba sikwazi ukusiza nabanye abahluphekile.
And lastly, God tests and tries us in order that we also will be able to help others in their time of testing and trial.
UJesu wathi kuPetro,
Jesus said to Peter,
Simon, Simon, uSatan ubekufuna ukuba kuvivinye njengokolweni.
Satan had desired to sift you like wheat.
Kodwa ngakukhulekela.
But I prayed for you.
Ukuba ukholwa kwakho kungaphela amandla.
That you would not lose your faith.
Futhi ke Simon, uma usufukile qinisa bafowenu.
And then Simon, after that, after you've overcome, then you need to strengthen your brethren as well.
UHezekiah wanqoba ukuvivinywa ugcineka kwakhe.
Hezekiah overcame in that test when it went concerning his survival.
Nokula kwakhe.
And when he was tested in that illness,
when he passed the test of security and sickness, kodwa wehluleka ngokuphumelela ngokunqoba.
But failed
the test of success. Ukuze unqobe ukuvivinywa kwakho.
In order for you to overcome in your testing,
beka ukuthi ukholwa kwakho kwakhelwe kuNkulunkulu.
See to it that your faith is founded and built upon God.
Ingcebo kaNkulunkulu iyokugcina. UNkulunkulu angakugcina uze uphumelele kuze bekugcineni.
And in wealth in God, spiritual wealth, and then God can keep you and will keep you till the end.
Manje ngizophetha ngomfanekiso.
I'll close with this parable.
Kukhona ufuthu. Ufuthu obefuna ukuhamba iye kwamanye amazwe afudumele.
There was a tortoise that wanted to migrate to warmer countries.
Kodwa ufuthu labona ukuthi keke ngifike kulawo mazwi ngenyawo.
But he realized, on foot, I'll never make it.
Why sebona amahansi amaningi?
And he saw many geese.
Wathi ngifuna ukuthi bangilekelele.
And he said that he wanted to hitch a ride with them.
Why sethatha inqam zendope.
So he took a piece of rope.
Or pieces of rope. Why say lapho indopi hlukana khona wabamba ngamazinyo.
And so there where the rope splits, there he bit it with his mouth and held it with his mouth.
Afika amahansi athatha indopi andiza nayo yena enamathele ngamazinyo. Lapho indop ihlanganiswe khona.
And so all these pieces of rope, the geese held onto that, and he went where all they all came together. He bit onto that.
Lapho bendisa. Omunye umuntu wabuka phezulu wathi awu nasi simanga.
And as they were flying overhead with his tortoise, in mid-air, somebody looked up and he said, "Oh, look at that amazing sight." And said, "Look how amazing how that tortoise can fly." Whoever in his life had beheld a sight like that, a flying tortoise flying to another country?
Kodwa ufuthu lapho uzwa ebongwa wavula umlomo.
And as the tortoise overheard what they were saying and how they were so amazed, he opened his mouth and he said, "It was all my idea."
What he mina engaqabanga leyonto, imina engadala lokho.
He said, "This was my idea that I initiated and
thought of." Wavula umlomo, kanti lapho evula umlomo, zahlukana.
You can imagine the outcome of that, the result. When he opened his mouth and let go of all of these ropes, down he went.
Do you
overcome when God tests and tries you?
Thandaza uNkulunkulu asebenze ngawe ukuthi ekujuleni kwenhliziyo yakho kube khona lokho nje yokumdumisa uNkulunkulu.
Pray that when God uses you, in the very depths of your heart, there'd only be gratitude and thanks to God because of it.
Udumo lwakho luye kuNkulunkulu kuphela. Bangaboni wena, bangezwa wena, kodwa babona uNkulunkulu.
Give all the honor, all the praise, all the glory to God, that people may not see you, but they may see God and praise Him.
Lokho abakubonayo enhlizweni yakho, noNkulunkulu akubonayo, kumthokozise.
And that which God then sees in your heart, and that which people will see, that it may, that God will be pleased with it.
UNkulunkulu ufuna ukuphiwa udumo yena yedwa, kukhazimuliswe yena, kuzwakale yena, khona inhliziyo yakho izoveza lokho okuyiphunga elimnandi kuNkulunkulu.
God wants only His name to be uplifted and glorified. And if that is what your heart is like, there'll be a sweet smelling fragrance.
Asithoba makhandethu sithandaze. Ngijulise Nkosi. Otha dweni lwakho yandi sagiminja ukuhlaka niphakwako ngiju lisenkosi. O ta dweni lwakho yandi sagiminja ukuhlaka niphakwako. Amen.
That song said, "Lord, increase in me your wisdom and your love. May that increase in me." Amen.